Levels Empire. Give it up. London Abena. Busy Levels.
Levels in the building.
Give it up, yeah. J Max.
Exclusive from Afro.
London Abena.
Hey, yo, Jama, there I go. Let's shut these niggas out. Wave the ball and play, me am I. Ukolewa, sikufuna kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy. Hey! Yeah! Nati play mani blue and easy am I. Yeah! Yeah! Nati mosa ni blame am I. Ukolewa, sikufuna kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy.
I got drunk, tizi na bazang. We got drunk, no ni chawa baby, yeah. One sip we name champagne. Na dabo ya Nicola monga cocaine. Hello dry, mwe junta dry. Matimu izi wa junta dry. Hello mistake, inafakamo kodini. Kodini, yani panga kodini. Na dabo na mbofunta, kufunta funta. Kupitili na pakufunta, kufunta funta. Nezo hona monga ni manzi, kansi ni bia. Yani soko neza na funa mona Maria.
Kleme ya mai, ukolewa, sikufuna kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy.
Hey!
Yeah! Nati play mani blue and easy am I.
Yeah!
Yeah! Nati mosa ni blame am I. Kukolewa sikufuna kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play
le
mani
chema pia olo mami. Ni makangiwa kungala ngati pani mani. Nezo funa chesip. Nimba ya lila lila. Paja nifuno yenda na yambo vina vina. Aba misana nabu kabapite. Babaya nabu bamwene kawe kabashite. Na chendela tipsi nomba katubunwe. Weka weka wasuswa awe katubunwe. Ama side yas ne mitondo. Shiri wino pano mwe bapondo. Efi dama neba maidwa tiwa miponjo. Ali namba mukanwa kwa tingi ponjo.
Neti mosa ni pleme ya mai. Ukolewa sikufuna kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy.
Hey!
Yeah! Nati play mani blue and easy am I.
Yeah!
Yeah! Nati mosa ni blame am I. Kukolewa sikufuna kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy.
Party after party, beer after beer. Hello mwa wenze diva gusto tabisa wa Rwanda. After party ni nasala na Malia. Malia no niseta no henda one ball. One ball, monga mubobo. Sini nazive mweni nafikira bondi. No dabu wache kuseni nini pasaka ya bandi.
Bendai, cut that beer mtu wanga sipatari. Lelo na believe uma kwesa na batari. Ine Jedi, ine red eye, paka bimulas. Novela tewa mai wali tekanya. Tekanya mwana wandu chili fiakanya.
Mosa hatreme ya mai. Ukolewa sikufuna kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy.
Hey!
Yeah! Nati play mani blue and easy am I.
Yeah!
Yeah! Nati mosa ni blame am I. Ukolewa sikufuna kwanga. Nezo funa kutaya kote sip. Manje na japwa neva ni cola. So play mani blue and easy.
Jamax a sip.
Exclusive from
this level's in the building. Gomez Assi, Jack Piper, Young Vizzo, Mr. Westkai, I see you. Navena Keo, Commander, Gazale.
Levels in the building, nigga. Levels to a levels.